osinacha na paibe ego na dio eba mu kekere ke nwana iche maku iche lelezi abu kekere ke nwana iche lo nu meke na ge ebe mu ba mu kekere ke nwana osinachi gala di mononya na kole ke mbala ba mu kekere ke nwana iche oyi mu iche lelezi abu kekere ke sale iche le abolu be ko bala tule ba mu kekere ke nwana osinachi do gu no nwele ga ebe na ba mu kekere ke nwana And so we wanna give one and then we'll do it. I wanna live in your new gym. Even when you tell us that we're born, we don't go for that give one day. I am alone in the world. We have a chief was on him. It's a Christian if I am one of them.
Madam, iche
ọbụna mmadụ na-emegbu ga emegbu ma alaibi abịa n'ugwu ebe anyị nọ ihele na ichele nwanne ya emele ya wee dị na-ewute ọbụna gị bali n'otu nziza iwe chọba pụta ichele ya emele oge ya na-ekwue ihele na ndị nzuzo a na-achụrụ gị ọsọ abala maka na ichele ya ekpuchi gị nnekwu ihele kpalụbụ ichele n'ezie gbuo ọ bụ na gị na-achọ nwanne ụta kpalụ isebe ichele nwanne m ichele agwọọla onye ala agwọọla ụba niile wepụ ụlọ ya n'ewu ihele kenele m ichele n'ezie bụ ichele nwanne m onye ọgwụ akpọlụ omi onye ọbala ntule ahịhịa agwọọla onye ngwụlọ akwọsiri ogebe ihe ihele ichele n'ezi agwọ onye ọgwụ ife ọ na-eme emepụ ka ihe kenele m ichele na nwanne m mmanwụ na-ezere gị mmadụ mmadụ ebe ọ bụ n'isi abịa iwepụlụ nsogbu gị webịakwụlụ ya na nsogbu ga ehihie solo gị wee na-anụ ụlọ maka na isiele ya gwọ ya mbala mbada ichele na-ewehi ahịhịa onye mụ dị nwere ego gị ahịhịa ichele mụ na gị bụ nwanne ehi eo ihe m ichele n'eze agụ mgbalaba ichele nwere ibe na-akọlụ gị na-ewute anụ m mgbe mụ chere ibi ya welute ya dị ya ebe ụlọ moto fụlụ erike nne mgbada mgbada ajụjụ jụlụ dị otu m ebe ndụ ọ bụ sonye nwe moto nwa dọ n'ibi ọbụ onwele ndị bịala miti nya bụ ajụjụ mụ na ajụ nụrụ ehi ndị mmadụ wee kpọwa bụ osinachi dịka ịmalụhụ onye ịbịara n'ibi ya ebido wee tube ya afa etuli ya onye ego n'uke ego etuli omele ọra nwanne m ichele ihe emele oke m ka njụ ichele n'eze bụ onye ọgwụ ichele mụ na gị bụ nwanne ehi anyị nwunye ya wee kpọba anyị ebe anyị na a sịla anyị jebe n'obi o n'ebe afọ ka ahịa afọrọ ya ehi ahịhịa nyebe ịgba na-alụ ọlụ ya na-ekwu ebe abụ oke ọ na-emekwa ọbala ule anyị bụ ichele n'eze agụ mgbịlịgba ịmakwa mgbịlịgba mmanwụ ya agụrụ gị mgbe anyị chụlute n'obi ebe ọ nọ lue ewe kiliba alụsị ichele nwala alụsị 42 yabụ alụsị na-enyecha ya ego nnewu iche mgbe niile ka ọ na-enye bali ichele ọnụ na-ekere ya ehi ahịa alụsị na-emele ife nnewu ichele na anya bụ alụsị na-eche n'oge abalaba mmadụ nkịta ya emegide ọrụ gị chaa chaa mma ka alụsị gị na-alụlụ oge ọdụ nnewute ichele n'ezi agwa onye ọgụ ọbara tụle na-ekere emihe mmala mmala ihele mụ na gị bụ nwanne ehi ohi deje na-ekere na ohi ahịa ichele mụ n'ụlọ bụ nwanne ehi ahịa o nwere ife na-akọlụ ụlọ mmada mmada ife na-emele obodo erike mmala mma ọlụ ụlọ taa ha ọnụ wedesela obodo ofe anụ ụlọ ichele n'eze agwa onye ọgụ abala tụle ebe ehi n'ibu ehi na-eje mụ n'ụlọ nwanyị ehi ahịhịa wana yelo benya kana uta mandine walonde mandine walonde ka kumbele ba yendi chele ne yelaka ai Mamma, they give Malambada, Palumi, Chelene, Jabu, Cosa, Christian, one number young. If I give Mona, give one day, I Mamma, they give the wood. Apala, do the can't be mad of you, Emma, again, the Kinikan, Jelekan, one number, Ichele deke le mi eben Ichele wene Osimu kene luye Obele mwaji mele wemwa Ayyo Kakene waya mwoke Mwande mi fedibe Ifedibe nichebe Ibale mao Yabu aisteki mwane mo Odogu munu nubu mwane Ayyo Makana papa give me a bala to the new. Need a joy of a log, I am. Oh, yeah, let's tell you, get you, Georgia. Makatu will know you, push you, a woman. Oh, you're Mitchell and Zago, even in the Penoya, and I'm a Malaba. Mitchell and Zago, Then upon one living a melang in the book, as a good one day, I get the English son. She like more people, now work each other. Was not a mood to look now that you do not know what we have with them work at you. It's a little no, yeah, but don't put it. I think I never do get my kind of one. I don't want to get it. I want to get it. It's a your highness in one never. You were asking no teaching. I would not even want them. As I could go see that. Yabu for my second, I give you a It's a bag of you more. It went again, I am. I want to get it. 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 I want I'm going to go to the house. Bosses in a megan again, Malamala, with a belly pop, my boy, I will again, Babala, can any bosses he come for you, Mark? Are you most in as young? Younger ship, please, you're to make it again. Get the Munava and Melowana, Abalawa. Can I do the most in one name? Are you most in as young? Bosses, I can have you here. How long you know your trouble, Mosa? The telemetry, you bear. One of me, Wagana, my eye. Even many Wagana, my eye. Are you going to be careful? I love you. It's a little one. Mount a woke woman. How long you're not trying to do? One of my last one, my one. How can this be you were here? Oru malana na suwa e. Ije muna ya buwa na malambara. Ala oni bobo ibo. Owa lo ye na chosa mbada mbara. Abamba wa kwonu meke nege dalo. UK money wa na mu. Leje neke nege yo iyo e. Owa lo ye ma chosa malama. Princess is the king of the Highness, the king of the Oh, well, you know, you're a jolly one. Priest Giovanni, one name. Oh, one name was in the big old pussy. You're a good job, a son. It's an alone neck and a mere man. There's a woman who I am. Oh, well, you're not just a bad man. It's a blessed neighbor who can't hear. Jelly, 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 jelly